isu sasibavukele sikhasithi manje abadekele kubingo lofuna sayishoyo bangempela basikele basikele ngalabo isu sasibavukele sikhasithi manje abadekele kubingo lofuna sayishoyo bangempela
Pasa pata.